Kopin fayyara dibe COVID-19 kesuma mo virusicha hala jijirate enya kana asbaisa Omicron jet amuratti one United States jet tufi hala talali Afrika kesatti demajiru ilalchise gabasa Anita Pauli White House ra akasuma simmo Muhammad Yusufi Nairobi ra kopesan ammasi jallanetu yesa etidiyada
Denni makahara moggafate Omicron jedama jalqaba hayyota sayensi kan Afrika kibban addabafame moggasa makargate President United States Joe Biden why virusi kanay nadubatan
This variant is a cause for concern not a cause for panic We have the best vaccine in the world the best medicines the best scientists and we're learning more every single day And we'll fight
virus
this variant
with scientific and scientific yaddo umudanda garu rifatu fidun qabu addunya ret talali gari dawa gari hayota science be kamo qabna kanaf guya guyan wan hara baracha virusi hara kan mala science fi be kumsan tarkamfiat attama fudachun dura dabanna je kumsa fi yadi wal dawgaru barbachi samiti jedani Virusi haraan kun jiraachuun egalabsame yeroo gabaabaa booda President Biden ugura imala biyyoota Afrikaa gama kibbaa hedduu irra ka'an. Inni kun immoo Pirezidaantii Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa bira battalumatti mufannaa hordofsiise.
These restrictions are completely unjustified and unfairly discriminate against our country and our southern African sister countries. The prohibition of travel is not informed by science nor will it be effective
ugurriku kan sababan qamne fi sirrintan kabiya kenya fi biyoti obbolata an afrika gamaki baraka ame ugurai mala hojira olchu kajed science ni najaju yokenemmo fajaina virus chahara itisuf kan gargarun qabu jedane garu president biden falmidi esanin lammi won united states chaala takatalla lamanif carrakennu fakkasumas malo firratisa akagargara manif ugura kenye jedan
omicron it cannot prevent it but here's what it does it gives us time to take more action
Guyya jarme amfaya dunya virusi sahara kana jirachu beksise kase imala biyote afrika gama kibba ugurenjira ugurri malakun fajaina virusi hara omicron suta tasi samale kenetsu garu tarkamfi dabalata fudachuf yeronu kenajedan university virginia professor wae wallansa fayya kataan dr tayson bell akajedanit
Both sides of this argument have good points. I think that if you look at where the virus has been isolated now, the Omicron variant, it's in many more countries now, several countries in Europe, and that includes people who do not have direct ties to Southern Africa or South Africa.
Falmin gam lamenin gagge famukun qabt igare of kesa qaba akaya dutti jiran lafa amma virusin Omicron argamajur amma fanga tokko taus biyoti kanen bratis dabalataan mul'achuuf jira fakkeenyaaf biyyoota awurooppaa keessa kanneen uummanni isaanii biyyoota afrikaa gama dhihaa yookaan afrikaa kibbaa waliin kallattiin hidhata hin qabnetu vaayirasichi mudatee jira kanaaf kan addaan qooduun fakkaatu jedhan gama kaaniin bulchiinsi pirezidaant baayideniif dr anthony fauci akkasumas kanneen biroo kan jechaa jiran vaayirasicha to'achuuf tarkaanfii fudhatamuu qabu mijeessuuf yeroo dabalataa barbaadaa jedhan dr bell president biden lammiiwwan united states kanneen hin tallaalamin jiran akka tallaalaman kanneen ammaan dura guutummaatti tallaalaman immoo sadandeettii qaama namaa dhukkuba ofirraattisuuf qabu akka daran jabaatu godhu booster jedhamu akka fudhataniif gaafataniiru kun gorsa gama saayinsiitii ka jedhan dr bell lammiiwwan united states qofaaf ta'uu hin qabu jedhaniiru
This really should be a wake-up call that we need to do as much as we can to get the global population vaccinated, because ultimately, if more variants are able to thrive because virus is circulating at high levels,
hawasna dunya akatallalam gochu wandendenye maraka gonu wa michanu da damaksuf diyateda sababinsas border virusin bifajjirate dabalatan ni dufatanan sadarka ulana taritin faca wante tallali hala qubsan kennudan keesaba udandeenya jedan virusin bifajjirratu yero yero mulachu yero tifufetti doktoronni deddebi ani damso wal fakkata dabars nis manguddonnis tay jollen lamiwon amerikas tay kabron aguggi funyani fafani gargarama fagenya singiddu e gadda tallalama kajeruda Masadure har'af fudanne inni lammaffaanimmo tallaaliin farra dhukkuba COVID-19 ilaallata. Raabsamuun suuta kan tiratu ta'uun weerara dhukkubichaa dhaabuurratti yaaddoo uumuusa aangoonni eegumsa fayyaa kan Afrikaa beeksisanii jiru. Tallaaliin kun akka dhaqqabee lammiiwwan Afrikaa tallaalamuu qabuu jedhu. Kana malees yeroo ayyaana uummanni of eeggannoo gochuu qaban laaffisuun rakkoo biraa ta'uu waajirri jaarmayaa eegumsa fayyaa kan kutaa Afrikaa keekkachiisee jira. Waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaaf daayirektara ka ta'an John Kengasong tuuta oduuf ibsa kennaniin lakkoofsa namoota Afrikaa keessaa kanneen tallaalii COVID-19 ittisu waraannachuu fedhan lakkoofsi isaanii gadi bu'aa deemeera.
Only 55% of vaccines that have arrived have actually been used now on the continent. That is really an acceptable situation because of the distribution. Okay, and which means if people want to be vaccinated, they can be vaccinated. And I'm really making an appeal. I know I've said this over and over.
Tallaaliin Afrikaa dhaqqaban keessaa harka 55 qofatu hojiirra oola. Kun haala fudhatama qabu miti. Sababiinsaas namoota tallaalamuu barbaadan qofaatu tallaalama waan ta'eef jedhan namni ardii Afrikaa keessa jiru kamiyyuu kan tallaalii argachuuf carraa qabu deemanii akka tallaalaman iyyanna malli tokkittiin vaayirasicha ofirraa ittiin ittisan kana qofa ta'uu hubachiifnaa jedhan. Dhaabbati tajaajila fayyaa kan ardii Afrikaa akka jedhutti namoonni tallaalamuu irraa duubatti harkifachuun yookaan tallaaliin dhibee otoo hin taane tallaalii sana dirree xayyaaraa irraa fuudhanii bakka uummanni jiru geessisuutu rakkoodha. Haga ammaatti Afrikaan uummata ishee 100 keessaa harka 10 kan tallaalte yoo ta'u dhaabbati jaarmeyaan tokkummaa mootummootaa gargaaruu fi tallaalii addunyaa irratti raabsu COVAX jedhamu tallaalii kana doozii 300,000 miliyoona 30 fudhattee jirti. Afrikaan lakkoofsi uummataa qabdu biliyoona 1.3 ta'uun ibsameera. Kutaa Afrikaatti daayirektara jaarmeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO kan ta'an Matshidiso Somoeti akka jedhanitti namoonni ayyaana baatii muddee keessaa fi qophaa'aa yeroo jiran kanatti of eeggannoo gochuu qabu. Xiinxalli jaarmeyaa fayyaa addunyaa akka agarsiisutti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kanneen ardii Afrikaa keessa jiran 27% qofatu guutummaatti tallaalame. Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 8,600,000 caalantu jira. 200,221 dhukkubi COVID-19 isaan qabatee dhuman. Kanumaaniin kanarraaf jedhee xumura dhaggeeffatoota keenya anjaalannee gammadaati. Nagaatti.